Linnya lya Mukama waffe Yesu.
The name of our Master Jesus.
Mpozzi nga tugenda okutandika.
As we're going to begin.
Ng'enkola bulijjo bwe twakitegeerako.
How we understood our way.
Nti ddala kigenda tugwaniranga ku Sande kuno okwenenya eri Kitaffe.
That the Son is going to require us to repent towards the Father.
Nga ku lunaku olwokubiri bwe twenenyeza Omwoyo Omutukuvu.
Like on the Tuesday we repent towards the Holy Spirit.
Bwe tumuziyizizza okukola emirimu mu ffe.
What we hindered him to work his works within us.
Era bwe tutamanya kwagala kwalina gye tuli.
And how we never knew the love he has towards us.
So nga yatwagala nnyo bwe yasalawo okujja okubeera mu ffe.
Yet he loved us when he decided to come and reside within us.
N'aleka entebe ye ey'ekisa mu bwakabaka bw'omu ggulu.
Left his majestic seat in the kingdom of heaven.
N'ajjanga y'omwoyo w'ekisa abeere mu ffe.
And he came as the spirit of grace to reside within us.
Ne tumanya ku lunaku olwokusatu.
And we knew on past Wednesday, we have a prayer of warfare. The Spirit of the Lord leads us with the armies of angels.
Yes,
praise Jesus so much.
Then,
now we have the day of Thursday. We must be having a prayer of being given. And on the day of Friday, we have a prayer of repenting towards the Lord Jesus. For not knowing his greatness, which he put in the three categories. And first of all is the Creator. He created the heavens and earth. And he came in his territories. And they are his. And they who are within it are his. Most of us never believed and embraced him. But they who believed him gave us rights to become children. Even though in the second work, when he came to die for us, and we never first understood what he was dying for us for.
Naye twenenya ku lunaku olwo nga tugezaako okumulaga nti kankano tubikkulirwa
mukama.
Yes,
era
n'olwaleero
even today
tugenda kuba twenenyeza Kitaffe.
We are going to repent towards the Father.
Olw'okubanga tetumuwadde ekitiibwa mu biro ebiyisenga bwe kigwanira.
For not honoring him as is required in the past seasons.
Naye nga tunabagenda mu maaso.
But before we proceed on.
Tusooke twaniriza Omwoyo Omutukuvu atukulemberemu.
Let's welcome the Holy Spirit to lead us.
Oluvannyuma tugenda kubaayo n'okusoma okw'eddakiika ntono.
After we are going to have a study of a few minutes.
Biki bye tuyinza okubanga tutunuulira mu kwenenyeza Kitaffe.
What we can look unto as we repent to the Father.
Kale katwaniriza Omwoyo Omutukuvu yimuka ku bigere byo.
Our Spirit, stand on your feet.
Ayo Omwoyo Omutukuvu tukwebaza. Tukugulumiza gwe ali mu ffe ssebo kabaka ba kabaka wakambi gw'abatume essula ey'okubiri okomyewo esaavisi omulundi ogw'okubiri mu nsi tukugulumiza era tukusinza tukwebaza lwakitaffe eyakutuma mu masekati gaffe ne kulwa Kristo mukama waffe eyakusabayo okujobera mu masekati gaffe tukwebaza ayo mu mutukuvu olw'okujja mu masekati gaffe tukugulumiza era tukwebaza olw'emirimu emirungi gy'okoze mu masekati gaffe kubanga gwe ne Kitaffe n'omwana gwe muntu omu naye era tubatizibwa okuyingira mu Kitaffe omwana
n'omufuuwa
tukugulumiza era nga tukwebaza olw'okubeera mu masekati gaffe okoze emirimu mingi okuva ku lubereberye ddala ogwo waliwo era watumibwa okutonda kw'eggulu n'ensi nga bwe kyawandiikwa mu Zabbuli 10:3 weewaawo tukwebaza era wasigala mu ffe lubereberye essuula y'omukaaga waliwo okutuuka lwaggibwawo n'ogenda mu jjuba n'oyingira mu lyato era warabikanga okomawo oluvannyuma lw'ekyo okutulungamya newankubadde nga waleeta omwana mu lubuto waddayo ku ntebeyo wakomawo ndi kw'abatuma essuula ey'okubiri okulabikanga era otukulemberamu tukwebaza kubanga obaddewo n'okutuuka kakala newankubadde twasooka okutegeera naye nga bwe tuzze tukwenenyeza ku lunaku luli olw'okubiri tuddamu okukwaniza otukulemberemu neera tuddamu okukwaniza okulungamya ng'abaana ba Katonda kubanga tusobola kubeera baana ba Katonda kisikwa tukulembeddemu abo kyandika Marumi essuula y'omunaana n'ey'ekkuminennya ddala abalungamiza omwoyo wa Katonda abo lye ezzadde lya Katonda kyetuva tukwaniza otulungamye mu mwoyo w'amagezi mu mwoyo w'okutegeera mu mwoyo w'okuteesa mu mwoyo w'amaanyi mu mwoyo w'okumanya Katonda mu mwoyo w'okutya Mukama mu mwoyo wa Mukama tukwaniza mu bujjuvu bwo ojjese bukabaka bakabaka omwoyo omutukuvu tukulembere yankulejera bamalayika abaduumisi okubikuma essuula y'omunaana abakutte amakondeeri baduumire olunaku olwaliwo lwonna ab'entalo bagende mu ntalo nga bwe kiri kabatonda ffe omwesigwa okubikulwa essuula y'15 bamalayika omusaba kutta ebibya eby'okulwana bamalayika mumayiko malayika abatonda emareka w'omulimu leka bo bagende mu byentalo balwanire obulamu bwaffe emiwe egitulina okuweereza abagenda okusikira obulokozi leka bagende abagenda mu ntalo mukama era gakutyeyo owebubaka asigale ng'ali mu masakati gaffe okubikula n'okutegeeza ebyalo byawali ku bitukuvu nga bwe kiri mu Danyeri essuula eyo eyekkomisisa bukatonda waffe ng'alyogera otutegeezebwa okutegeera ne mukumanya era ng'akulembeddwamu era batusa malayika w'okuteesa malayika wa miizaano w'ebipimo era naye agenda akuŋŋaanye ng'abalira maapu bali ab'obutalo ate era naffe mukama abalimukama abakulembere basobole okujja ateese nabeegera n'ebiseera abategeeze era abalumirize okujja era sa katonda ffe omwesigwa nga tuli mu kifo kino leka malayika oyo w'okuteesa agenda apime ebyaffe ebisaaga abadde abalwadde bawonyezebwe abadde balemereddwa okutegeera bwebeekomemoli bategeere abasomese era ababikulire akuŋŋanye bye twetaaga era n'oyo malayika w'okumanya ayawula ebyomuwendo bitali bya muwendo masakati gaffe nga tukuŋŋaanye n'eri abo bonna abalina okujja mu kifo kino mukama era abategeeze era abamanyise tukwebaza olw'omwoyo w'okutya mukama ne malayika w'omuliro okulabika nga nayajja era ne malayika akusiringa malayika w'omusanvu okusiringa abatukuvu ba katonda era n'okubakuba mu kkubo lyonna mukama tukwebaza kubanga obutonde bwonna obadde bukola nga saddaaka eri obusamize n'obulogo bwonna ku mulembe gw'erayija tebwayinza kukola ne ku mulembe gwaffe mukama tetukkiriza dde saddaaka n'emwe ey'obulogo n'obusamize okusigala ng'ekola ebatumyekera bamalayika abalwanyi era nga tubaniriza mu saaviisi okubeerawo okukuuma n'okulwanirira era n'okukwata emyoyo gyonna ebibi tukwebaza kubanga omutukuvu olabise era olabisibwa mu masekati gaffe nga bwewakatugwabatumi okukola omulimu ogw'enjawulo weebale mukama weebale kabaka babakabaka nga tugenda okweniriza kitaffe tusaba otukulemberemu kubanga kitaffe tawulira ddoboozi lyaffe wabula awulira nga ggwe oli muffe ng'osinda oyogera nti kitaffe weebale mukama weebale omuomutukuvu kubanga okkiriza okujja mu masekati gaffe wamu ne mukama waffe yesu amin mukama akuwa omukisa atuyitemu mu bwangu ekigambo ekyafuluma nti ssaawa ssatu tujja kuba tutandika tekigenda kuddayo paka nga kimaze okutuukiriza omulimu gwakyo yesu yebazibwe nga tugenda okulabika nga twenenyeza kitaffe mukama waffe ayogera bwati mukama waffe yesu ayogera bwati ku ye katulabeko mu Matayo essuula ey'omukaaga olunyiriri okutandika olw'omwenda
Matayo essuula ya mukaaga olunyiriri lwa mwenda kale musabe nga bwe muti nti kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bw'obujje byeyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu Matayo essuula ya mukaaga olunyiriri olw'omusanvu nammwe bwe musabanga temuddiŋŋananga mu bigambo ng'abamawanga bwe bakola kubanga balowooza nga banaawulira olw'ebigambo byabwe ebingi kale temufaanana ng'abo kubanga kitammwe amanyi bye mwetaaga nga temunnaba kumusaba kale musabe nga bwe muti nti kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe
kitaffe ali mu ggulu mwennyini amanyi bye twetaaga nga tunaba na kubisaba yesu yeebazibwe era okuba nti yamanyi bye twetaaga okuva mu lubereberye yatuteeseza era ayogera mu lubereberye essuula esooka onyulwa bimu omukaaga ng'ayogera nti tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe ne mu ngeri
yaffe
asobole afuge obutonde bwonna yesu yeebazibwe obuli wansi w'enjuba yesu yeebazibwe yakimanya nti muli twetaagamu ku ngeri
y'okufugamu
era akimanya nti singa takituwa tuyinza okukinoonya mu ngeri emu oba
endala
era nga bwetulaba mu lubereberye essuula ey'okusa bwe baatugambako nti tugenda kuba nga katonda
sitaani
bwe yajja n'atubuzaabuza ng'agamba tugenda kuba nga katonda bo nga tumanyi obulungi
n'obubi
yesu yeebazibwe era muli olw'okuba twali twetaaga ekintu ekyo
katonda
kyeyava atutunuulira n'agamba atukole omuntu
That's why God looked on us and said, let's create man in our image and our likeness. And in another way, that
we
rule all the creation. That he will not have greed of ruling over things. Let that be enough for him to rule them. But we found ourselves, and
it
weren't enough for us. And we thought of ruling over our own other people. And we became their spiritual fathers.
Yes,
praise Jesus. And we fought to get rid of ruling over other things. What I try to say, the Father knows what we need. Genesis chapter 2, from verses 18.
He says,
it's not good for man to be alone. But we had not thought of that before.
That's
not good for Adam to be alone. Adam had not known whether he needed Eve or not by then. But the Father had foreseen that. And he told the Lord Jesus, in those days he was known as the Word, together with the Holy Spirit. He told him, it's not good for man to be alone. Now let's make him a helper. And they tried to make animals, insects, and birds around. But God still saw that even if he had made creatures for Adam, he realized that something was lacking for him. There are many times we speak of the Father, but not in truth.
Yes,
praise Jesus. When we pray the Father in heaven, we forget that he knows even what we need. It's required of us to repent. If he knows what we need, why does it give them to us?
He
tried it in Genesis.
He
tried to bring us a wife. And we got so happy. But when he made his mistake, we told him, the woman you brought. Now God said, I know what you need, but before you discover and realize your need, I can never give it to you. But when I give it to you and use it wrongly, you accuse me.
Yes,
praise Jesus. And the Father knows what we need before we ask it.
Yes,
praise Jesus. But when he gives
us
our
asks,
we discover the need for them. And how are you going to keep what he gives you? He said, I'm not going to give them until they will realize they need it. Now let them come ask for it. And
that's
when we go to ask what we don't know whether we need it or not. And our eyes deceive us.
But
it doesn't take him out of his position that he knows what we need. He knows all what we need. He would have woken up in the morning and has given us all of them. But the problem, when he gives you a car and you get an accident when you drive it with pride, you tell him, Lord, the car you gave me.
Yes,
praise Jesus. He tells you now, come and ask for it yourself. When you will ask for it, I'll give it to you. When he brings problems to you, do not accuse me that I gave it to you. That's where the problem is. But I expect, as in the journey of heaven, we have to repent that part that he begins to give us before we ask him. He knows what we need. But where the problem comes from is here. When he plans for us and gives us, we don't mind to keep them what he has given us, and we use them wrongly. We tell him that you are the one who gave them to us.
Yes,
praise Jesus.
You
think of that situation. Now God the Father knows what we need. But why has he given them to us? When he gives them to us without asking them, when we get problems with them, when we use them wrongly, and we accuse him after that,
and we take
the accusation back to the Word who created it.
Yes,
praise Jesus.
Kati,
that's where the problem came from.
tusobola kubugaziya nnyo leero naye ate kikumulisiddwako amanyi bye twetaaga nga tunakola
kitunaba
kubisaba naye obuzibu bwava buli mu
lubereberye Genesis chapter 2
onyolo olwa 18 atandika okuba nga atukolera omubeezi
he begins to make a helper for us
nakola bakoze ntubaagala nnyo
and we love to help us so much
nakola awo omukyala naye netumwagala nnyo
very wife we also love her so much
nato oluvannyuma netumugamba nti kaakati kisebo mukama
but after we told him Lord
omukyala ono gwe wampa
this woman you gave me
yesu yebazibwa
praise Jesus
kaakati okuva kuolwo mukama n'agamba
now from then God said
kale musajja gwe ogenda kuliira muntu oyo
now you man you're going to be eating out of your sweat
mulina okusaba kuno
which involves this prayer through which we sweat
kubanga luli yali atuyiza bwiza n'atuwa
before he was just planning for us and giving them to us
kati kino n'okyolabamu ekintu ekyokusaba
this sweating you see as we pray it's also part of that
n'okulima n'ebintu ebirala byonna biri omu
even all the other things the sitting and lying is in that
okazi ye ne bamugamba kati okwegombako kwonna
and the woman was told all your desire
kubeerenga eri omusajja
will be towards the man
tojjanga n'oddamu okunsaba ekintu kyonna
don't come here ask me anything else again
netwebaza katonda kuno yaddamu yesu n'atugulirayo ekkubo
but we thank God this time Christ opened a door for all of us
naye kati kitaffe yali yagoba abakazi bonna
but now the father just all the women
emuddangamwana okujja no mulina kyemwetaagaomusajja
jjayogerenakubanga
gwe nkutegedde
olinaobuzibuoli
wasiŋana muwadde
ebiragiro
n'obikyankalanya neweefuula omugezi
yali
agobya omukazi ng'amusindisa eri
musajjawe
buli ky'oyagala tomala gwekifuna wekka
tokisangeyo
n'okitolaokomewo oli omusajja omubuuze kino nkitwale kubanga kulubereberye waddeyi nemwokobana ne
sitaani
nga teri nakuwabula yes,
praise Jesus.
Kale ensonga zino bwezi tewezajja ziri nnyo enkanda
happening like that
nezifuna nezibeera nzibu nnyo
and it became very hard
yes yebazibu
praise Jesus
netwebaza mukama waffe yesu
but we thank the Lord Jesus
kubanga ajja n'atubuulira
he comes and tells us
nekituufu kitaffe amanyi bye twetaaga
father knows what we need
natunaba kubisaba
before we ask of them
naye olw'ensobi ze twajja tukola
but by the mistakes we came doing
yesu yebazibu
praise Jesus
netuddira n'ensieno netugiwa sitaani
and we got the world handed into the devil
eyatukwasibwa ate
which was handed to us rather
yesu yebazibu
praise Jesus
kubanga sitaani mukama affe agenda okujja mu lukka wanonya
when the master comes and look for
sitaani yamugamba nti ensi yamuweebwa
the devil told him the earth was given him
naye ate jjukira tulaba mu lubereberye ng'ensi ekwasiddwa omuntu
but in Genesis we see it being handed to the human being
kati omuntu we bamuwa obuwa
now when man is just given
ebiseera ebisinga takuuma
many times he never watches over what has been given him
katonda kyeyava alekawo ebbanga ly'okusaba
that's why God left the space for us to pray for him
okizuula oba okyetaaga
that you may discover it first that you need it
mulimu ne lwaki lwisa ennaku nga kumi maaso
times may even delay it like 10 days ahead
ozuulire eddala oba okyagala
you may discover that whether you really love it
mulimu ne lwaki ongera emyaka ebiri
that times he postpones it for 2 years
ozuule oba okyetaaga era oba onaakikuuma
discover whether you need it and you will watch over it
kitegeeza ki
what does that mean
kitegeeza weetereze
it means you will give you protection of what is going to be given you and
ensure
the peace you're going to find within it how you will share it with others there he will give you quickly
so
we want to take a level of repenting to him the Father forgive us in the situation happened in Genesis when you were planning for us and you knew what we need you were just giving us
and
right now we corrupted and sinned against you and you sent us to eat out of our sweats now we fast pray to you so much but it wouldn't have been like that now when the master Jesus comes and he said we're going to take things back that
will
be just be given and he told us in Matthew 10 that now freely we're going to be given and you do freely give
and
he told us when he did that
erinnya lya kitaffe erisooka likole ki
that let the name of the father be cleansed
litukuzibwa litya?
How do we cleanse the name of the Father?
Okulaga nti Katonda sigamba ntayagala tuwa.
It's not that God doesn't want to give us.
Baba mukugana tubera nti wemurugu yenu kana Katonda watutondera ki?
Complain and say, Lord, why did you create us?
Nubisa mumbera bwesi ne bwesi.
And you make us pass through all these situations.
Let the marriage of see as later.
He's not the one who brings those situations. It's us who brought them.
Tuli not against in season now.
We must make the world aware.
Nti kamba bulira abooluganda.
Let me tell you, brethren.
Buli omu kufa obutaba ne byayetaaga.
Each one of us not having what they need. It's not God's problem. It's our mistake.
Yes, he was.
Praise Jesus.
It's our way
to clean that name first of all.
Yes, he was.
Praise Jesus. For we've been showing people
that
God has not minded of us. We have to seek so much of him.
Yes, he was.
Praise Jesus. Remember, he says the work he began has to accomplish it. Now, in the world we have been knowing, perhaps God makes himself a boss. Then he says, you have to pray to him.
Yes,
praise Jesus.
Then
you have to humble yourself so much. And you feel that perhaps God has just made himself a boss. And he doesn't want to take care of you when he knows what you need. The truth is this real. He tried us in the beginning. And we showed him that when you give us, we use wrongly, we rather tell him he has a problem over it. Now the problem came from there. Now the beginning of praising God, the name of the Father, is in showing people God has not denied anyone of their needs. But where the problem came from,
he
tried to give them to us in the beginning. We showed him that when he used them wrongly and they bring a problem to us, we show him he has a problem. Praise Jesus. That's why we want to begin from there cleansing his name. For we put a big scorn upon his name. Even the church will prove to people. God can never give you unless you've given him a sacrifice. But he says, sacrifice and offerings he never loved them. For even when we sin, he rather handed over his son and gave him up. But who of us knew that we needed a son to die for us? Which God did it out of even his love. But when he brought him on the world, we said he's beaten him because the one who has committed sin. You see where the problem still comes. Anytime God gives us, we have not known we need what
he's
given us. We think it is in a mistake to give it to us. Even when he gave a son, we
say
he has beaten him because he has sins. But the father said, I have beaten him for your unrighteousness and your transgressions. That situation begins from there. The father knows what we need before we ask them. But he cannot give them to us now. For in the beginning he tried to give them to us.
And
where the animals gave them to us.
He
brought a wife, we got happy. When we made a mistake, we never ruled over the wife. We would have asked her, now who have you agreed with concerning eating of the tree? But when she brought, we just accepted. God asked the woman,
Master,
and now, who has told you this? That the serpent, but the man never questioned that.
We
would have asked the woman, where have you got any things?
Yes, we have.
Praise Jesus.
Now
as God comes, ask Adam, why are you naked? He tells him, the woman you gave me. Now you see the problem. You are the one with the problem. If you didn't give me a wife, they ask the woman that you are the one who created the serpent yourself.
And
you're the one who created the devil. Now from then,
God says
you're going to eat out of your sweat. That's the one we need. We ask it. And you begin to sweat your asking.
Yes,
praise Jesus. Even within it, you begin to lie.
okulima
okukola dig and to work and to toil.
Naye n'okusaba kitundu kwekyo.
Even prayer is part of that.
Kubanga Katonda wali kitwamusaba.
For God we never asked before.
Yabeeranga onaga omuntu yeetaaga
ki. He was there and he think of us, for us.
Yagaya naga ntondo omuntu naye omuntu maze omutonda wuyo.
But I've made man already is there.
Ati yeetaaga olusuku.
Now he needs a garden.
Kamusimbira olusuku luli
mu. Let him plant a garden for him.
Mutwaleyo.
I take him there. We saw him taking us there, things are good. And he says, don't eat of the other tree. But when man reached there, he did other things. But God has very good plans.
So
where the problem is one. When he gives them to us, we don't ask them, we use them wrongly, and when we are choosing after.
Yes,
praise Jesus. But that's in the entire world.
It's never been
revealed to most of the people. Why do we pray this God?
Why is there
God used to grow food some time back, but now we have to first raise up heaps of soil?
Do
you know that potato of long time used to just grow on the flat ground? Even matoke would not grow, would not dig for them. Right now you have to be watching over your plantations. That he may give it to us, you, when you have filled a foil out.
Yes,
praise Jesus. But we are supposed to prove the world. Our fathers never refused to give us what we need. God never creates something before making a plan for it. That's the Father who planned all things. Even saving us. In Genesis 3, verse 22, and he says, man has become like one of us, knowing good and evil.
But
unless he eats from the tree of life and lives long with sin, let's shut the door. The Father himself is the one who reasoned that. But it was very important to shut the door.
For
the Spirit testifies this in Isaiah 1, verse 10, from to down. And he says, if the Lord had not reserved this branch for us,
we
would, all like Sodom and Gomorrah would have burnt us all at once.
One
would have eaten of the tree of life, and we have sin within us, and it gets all of us, put us in the lake of fire. They live long when they have sin.
Yes, he was.
Praise Jesus.
This is what
was good. He clothed the wet tree of life.
And he has
cleansed man and taken away seed to give them life.
And
we see him in Genesis
11.
After men condemned with the devil to build the tower to go back to heaven, and they had sin with them. And the Father said, friends, man is determined to do what they're going to do. Now what we have to do, let's get down and confuse their tongues.
The
Spirit came and confused their tongues, which restores back. Acts chapter 2.
Yes, he was.
Praise Jesus.
The
truth is this, brethren, as we begin to claim the word of the name of the Father, to first understand ourselves, God has never rejected to give us what we need. He knows even what we need. What we need from the beginning.
But
from when he gave us the woman, and we claim the woman you gave us.
He
even changed the command in Proverbs. And he says, who finds a wife gains favor from the Lord. I'm no more going to bring for you.
Yes,
praise Jesus. And he said, look with your eyes and look, seek for yourselves. When you find her, come and inquire from me. When I answer you, she's the one. Now you proceed on. But the issues of me claiming to bring for yourself, I bring for God. I'm never going to resume this. For I did it in Genesis.
You,
a woman, after made a mistake, you told me it's me what the problem for creating a woman for you. And the command was changed.
Now,
you see the woman and wife, you
gain
favor from the Lord.
Yes,
praise Jesus. That's how things came changing.
We
want to make all nations in the world aware that the Father's never rejected to give us what we need. But the problem is right there.
That when
He gives them to us before we get to realize our needs, and we've not asked of Him. We reach a time we tell him the things you've given us. They're the ones which have brought a problem to us. After we use them wrongly.
Yes,
praise Jesus.
So,
now we want to repent to the Father on that part. To have mercy on us. That's why when the Master was on earth, he said,
in
Matthew 6, 30 to 31. Let's read and we hear from there.
Matayo sura y'omukaaga olunnya olw'asatu. Naye Katonda bw'ayambaza bw'atyo omuddo ogw'omutale oguliwo leero n'ejjo ne bagusuula mu kyoto, talisinga nnyo okwambaza mmwe abalina okukkiriza okutono?
Ekizibu okiwulira?
You've had a problem.
Nti Katonda addeli n'ayambaza amalanga.
God clothes the lilies of the field.
Enkoko zonna n'aziteekamu ebyambalo bivoomu.
Oh, the birds puts clothing upon them. You know that the clothing of a hen come from their body? And we have to get companies and make manufacture clothing.
Where
the companies of the hens, the birds, and the animals of their clothing is within them. The plants, the company of their clothing is within themselves. But we human beings, the companies died. Now we have to put our strength into them. You make companies, you're going to manufacture clothing for us. And we put in sweat. We had given us clothing. My goodness. You mold it into a mini skirt. And you tell him you are the one who gave them to me. Now when you make yourself a mini skirt and you fall to an outro, you get HIV, don't claim God made it for you. It's yourself, you made it yourself. But the hands watch over themselves. If he clothes all of them, what power did he fight with man? And never gave him clothing.
We
have a problem. We need to repent with the Father.
Maybe
the world we have been repenting.
But
there is a big problem we've never repented about.
Anytime
I look at myself and out of me cannot come my own clothing. I feel a problem when I see a hen takes off its clothing and put on others.
Easily.
And it's not going to the company to buy them. The old ones are phasing off it and new ones get on. Now he tells us, okay, let me brief narrow it. You get off the old, I'll bring the new ones.
Thus
the clothing are on their bodies themselves.
But
you have to get that food where you planted it. Now when it grows what you planted,
and
you get off the old and plant the new food yourself. But the hen is right there, taking off its feathers which are old, and the new ones grow, and the new come on.
Me, some
of them question, how can a hen be better than me to have a company of clothing of itself?
Yes,
praise Jesus.
That
let us see here.
Matayo sura y'omukaaga olunyoro asatu mu olumu.
Matthew 6 verse 31.
Tuzeye ku lwasatu.
Matthew 6 verse 30.
Naye Katonda bw'ayambaza bw'atyo omuddo ogw'omutale oguliwo leero jjo ne bagusola mu kyoto, talisinga nnyo okwambaza mmwe abalina okukkiriza okutono? Kale temweraliikiranga nga mwogera nti tulilyaki oba tulinywaki oba tuliyambala ki? Kubanga ebyo byonna amawanga bye ganoonya.
N'agamba mulokole. Amawanga bali be nateeka eri.
The guns I put out there.
Baliyo banoonya bwe
bati. They are searching things for them like that.
Bwe bati kutirira nange ne nkolanga bwe nkola ku binyonyi.
Why do you settle with me and handle you like I do the birds, the plants?
Naye munnange era bw'olaba.
But when you see.
Olukuwayo akamotoka ngugamba Yesu wuuyo.
If you overcome, you claim that Jesus is right there.
N'agamba wange oba ondabira mu motoka sirafu kikuwa.
If you see me within the car, I'm not going to give it to you. Am I in the car?
Yes, we have video. Yeah,
Jesus arose for me is right here.
You don't
see my house. You see me through a house.
Yes, we have.
Praise Jesus.
Now,
the situation upon us.
And
we find in the church, we are singing for cars, houses. As people in the world, you feel the greed is upon you.
Then
the brethren come to prove your God. You give me my car. Now perhaps something is holding it.
Now,
I'm going to fire whatever is holding my car. But who can capture what God has held? And God can never send armies to fight
us.
Gabriel is captured 21 days. And they send Michael. Go and beat down principalities to let Gabriel go.
But
right now we are beating them ourselves. Papa, you shoot them all. If you get back the love of God, God cannot say when they bring something for you that something holds it. Do they have authority then?
They
speak a few words, Lord.
The
issues we spoke with you.
Yes, we have
praise Jesus.
Matayo sura ya mukaaga olunyoro asatu mu ebbiri.
Matthew 6:32.
Kubanga kitamu ali mugulu amanyi nga mwetaaga ebyo byonna.
Akimanyi nga tubyetaaga.
He knows we need them.
Amanyi.
He knows.
Katonda akimanyi twetaaga amayumba, amamotoka, ebintu byonna.
He knows we need houses, cars and all things.
Ekimutuuzeeyo ng'opangisa kiki?
But why do you sit? Why does he sit in heaven as you're ready? What is it?
Narabanga bakwata obugoyo babukasuka wali wawo.
He sees that throwing your clothing out and he sees it up there.
Agambo yowe muwera kalina.
He said, if I give a flat house to this
person, agenda mira amalala agamba nti nze najimu.
They're going to grow proud and they'll claim I'll give them to them.
Kajira ninda.
Let me keep waiting.
Kasoka ajisibire.
Let them pass for it.
Akaba mazika.
And they cry tears.
Asule wansi.
And they'll sleep on the floor.
Njemuwe.
I'll give it to him after.
This I jagamba banne.
At least they've said.
Bintu bino nabijja wala.
These things I got them from far.
Nesinga siwa tukora bwati.
If you didn't have done that to us.
Ye mwete kufu kubituwa.
Is ready to give them to us.
Singa tutegere nsobi ya kuva kulubereberi.
Understand our mistake from the beginning.
Nje nsobi eri wali.
That the mistake is in the beginning.
Kwa bituwa ne tubikoze obubi.
When he gives them to them wrongly.
Ngatuma na tuvunana ye.
And we accuse him after. And he says,
you don't have
because you don't pray. And when you ask, you ask wrongly.
And
you want to use them wrongly. That is the case we are having. If you don't ask, he doesn't give us. When you reach to ask,
he
sees that the intention of our asking is very wrong and emotive. Lord, I pray for a big charge from you. When they reach up there and they are
full,
and they will begin to put a red carpet for you to come
to.
But you used to be here, Lord.
Hey, oh,
we people them before
you.
Lead them, O Lord.
You
will bring your people. When they reach, you say, my sheep, are you there?
When
he used to ask you, tell him they are your people. When they reach, you kill them, your people. And you see your sheep covered.
Matayo sura eyomukaga olunyolwa 33.
Matthew 6:33.
Naye musoke munonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe. Era ebyo byonna muli byongerwako.
Agamba mbabuulire
ekyo.
Ekyabasula mwali temutegedde bwakabaka bwe.
N'ebyobutuukirivu
bwe we bibeera.
Ati
musooke mubinoonye.
Bino
bibongerweko.
Bwongerwa
nako nno nabwo.
But then we cry for them. A man tells you, buy a sack of rice here, I will add you another sack of rice extra. And you tell me, give me my addition. You have not yet bought, but you're asking for what your promise will be added on. And he said, my human being is not easy. And he said, 100 in heaven and 100 on earth.
Now you ask him
the 100 of earth when you have nothing like 5 in heaven.
Yes,
praise Jesus. Now I've told you this, brethren. The Father knows what we need before we ask of him. But what's the process when he gives them to us? We use them wrongly. And after we are choosing, you are the one who gave them to us. And the other thing, not discovering that he is the only Father of us.
Yes,
praise Jesus. And the Lord Jesus warns us in Matthew 23, verse 9.
Matayo sura ya 23 olunyirirwa mwenda.
Matthew 23 verse 9.
Era temuyitanga muntu ku nsinti kitamwe. Kubanga kitamwe ali muguru aliomu ali muguru.
Yes, ye bazibu.
Praise Jesus.
Kama fe natugamba
bana. What the Lord Jesus told us.
Ebanga nina mulimaze temanyi na
tatu. All along you spent all this time not knowing your father.
Yes, ye bazibu.
Praise Jesus.
Bible yagena ne gamba.
Bible says
mu byomirembe
in the tournament. In Chronicles, that many days Israel had no living God. And the Father speaks somewhere
that
my people have forgotten me days without number.
Yes,
praise Jesus. You know the times we spent when we never knew our Father?
Yes,
praise Jesus.
Remember
in John 8, and the Master tried to explain the Father in heaven to us. We told him we have one Father of us is Abraham. And after we told him, but we have one Father of us is God. We could not connect the things
that
has been upon us from the generation of our fathers. We say our Father is in heaven, yet you come to be after.
My spiritual father.
My spiritual father. What a contradiction.
Something
is missing upon our minds. Now our Father,
it
needs to be known very well. He who gives birth to all spirits. And the ones in the world, even us who have been born again, even of the animals and the insects, all of them are his children. Praise Jesus. Even though the others call them the lost children. Praise Jesus. And after that he calls them his people.
Yes,
praise Jesus. Where the problem came from? Our Master left telling us,
he
said, don't call any person on earth your father, for your father is in heaven. That began from religions.
In the
Roman Catholic Church. And they put priests behind in the boxes for us. And we go towards them and we ask for forgiveness from them. They told us to honor the Father in heaven. Now these ones, we go towards them and repent to them in their boxes in there. Even today it has moved spreading in the salvation. Instead of claiming that we are your fathers who born you through the gospel, we rather claim we are your spiritual fathers. Now, where should the father sit then?
Yes,
praise Jesus.
Our
father left warning us saying, no one should call your father on earth.
Yes,
praise Jesus.
But
our father is one in heaven.
And we
believe they will first preach the gospel of salvation
of us. Yeah.
Our physical fathers who birthed us within the gospel.
I don't know,
understood me properly.
For
the Spirit gives office to Apostle Paul.
1 Corinthians
chapter 3.
In
1 Corinthians chapter 4, he says, though you have many teachers, but you don't have your many fathers. For I birthed you through the gospel. Not our spiritual father, but he birthed her through the gospel.
Yes,
praise Jesus.
For
the commands reads that they say,
that
the one who is older than you call them father or mother. Even these ones of your years call them your brethren. Don't bring in your spiritual mother. Even that we have it in the world, even in the world. Now Christ gives first words.
Yes,
praise Jesus.
Now
the father speaks like this. In Malachi chapter 1, verse 6.
Malachi sura esoka olunyolo mukaga.
Malachi chapter 1, verse 6.
Omwana samwe ekitiibwa kitaawe n'omuddu mukamaawe kale obanga ndi kitammwe ekitiibwa kyange kiruddawa. Era obanga ndi mukama wammwe okutiibwa kwange kuli ruddawa.
Yatubuuza ekigambo ekyo.
Ask us that question. If I'm your father, where is my honor?
Yes,
praise Jesus. Now he is our father. But in the entire world, we have a number of fathers, spiritual fathers. Now we need to restore his honor to him. Even some of these ones have not done as he is.
They've
not manifested as our father in heaven.
Even though
they have wanted to sit in his position.
Yes,
praise Jesus.
The
Bible tells us that when we see the abomination seated in the holy place, and we shall be very careful. You know that he is the Holy Spirit sitting within us. But this holy place, when it remains, and the Holy Ghost sits rather there we get so surprised and wonder.
Yes,
praise Jesus.
Even
God the Father is one who is holy. But when we see other spiritual fathers sitting in his position, that we get to be very careful. You may think perhaps the devil will come and sit here at the pulpit here. But the holy place is spoken of. The Father is holy. And he says, be holy as I am holy. But there are people who are not righteous, right from the priests, who we call the priests, and they
came
to sit in the position of the Father himself. And they are not holy at all. Even this generation has looked like that. As religion is capturing salvation, we used to have a lot of spiritual fathers of us. We even got out the garments for the which we are brought from to clothe them again. Now he says, if I am your father, where is my honor? For all these ones took it away. Are they not who have been prophets and apostles? But they are rather set in the position of the Father.
And
we want to repent towards him. That we not first honor him as he is.
Even
to repent of the men who are sitting within his position.
Yes,
praise Jesus. If
you
have not understood it before, the master says there is no any other father concerning the spiritual things. But our father is one within heaven. All these ones sit in his throne. We need all of us repent together with them. For we used to call them our spiritual fathers.
kakati atu yoli na azara
now give the other gives birth to who
mungeri yeyo
in that way
kwala vikanga tufusenga basitani
we appear to be like the devils
netu babana waka
tuonda we stole all the children of God
netu gamba ulina mwandu nese mwandu
and we said you are a widow and a widower.
Many Bible yagamba.
You know Bible says.
Abana boya atalina mwami
the children of the one without a husband.
Anji,
there are many.
Okusinga boli alina
with the one with a husband.
Kitafe
the father.
Abana abayisa mukama afe Yesu.
First children through the Lord Jesus.
Kakatira ba sitani bababa.
The devil stole all of them.
Nabayita ababe.
And claimed them to be his.
Atinata andiko gamba katujita atwa mutalina bana. Semwandu aliyao
your father is a fatherless father. He has no children.
Ne mama mwe na
yali. Your mother too she has no children. Now he's brought it here in the church to steal his children.
Yes,
praise Jesus.
And
we claim to have given birth to them. Get back to reality. When did you give birth to a spirit? You found me when God has put me already there and gave me a body. He sent me that you preach a gospel to me. How you go bring my child the other to me? When you reach the way, you'd rather claim me. Now we as apostles, prophets and pastors, all of us are sent to bring back children to the Father. Now see how we grab them along the way, we claim them, we say ignore the other.
Yes,
I am the one who gives birth to you right now,
and
begin Father.
And
we do those things.
After
that,
and
we say, oh Father in heaven, why do we ask this one? We are a bit confused. And they don't worship idols.
When all those and
the Roman Catholic worshiping idols.
Your
spiritual father whom you're worshiping here. Don't worship idols and you have it here. You're idolizing it. All these ones are servants of Christ and the servants of the Father.
And
Father is within them imploring us to reconcile with him.
2 Corinthians 5
speaks like that.
From
15 to 17,
the
Father was in Christ Jesus
and
he was reconciled with humanity without putting their sins upon them.
And as if
Christ within us,
he said,
we implore you
to
reconcile with the Father.
We
repent towards him.
We
ask from him. And he's our Father.
Let's
move on.
Malachi 1:6. Mukama weje bwagamba mwe. Ayi bakabona abanyoma erinnya lyange.
Nti bakabona
that the priests.
Bebaina to kutukulemera mwe okuddayo obutanyoma erinnya lya kitaffe.
Who have to lead us not to have contempt of the name of the Father.
Ye kitaffe ali mugu.
He is our Father in heaven.
His
name should be cleansed.
Ati bakabona benyine batuddate mu ntebe.
Priests themselves have sat in his position.
Ne befura bafa.
And they claim to be priests. And the devil used priests themselves to spearhead
this work
of calling the name of the Father, and they are sitting in his position.
Malachi 1:6. Era mwogera nti twali tunyome tutye erinnya lyo.
Contempt over your name, Lord.
Abantu ffe twababuulira
preach the gospel to the people and we bathed them. How we say we are not their fathers? You have to say your name. Now the priests.
We
say, no,
that's not pretty
good. There's nothing wrong we've done to it. The gospel is the one we preach to the people and we bath them. Is this not grabbing? You not join the devil to steal God's spirits? Malachi 1:7.
Muwerayo ku kyoto kyange omugati ogwononese. Era mwogera nti twagwonona tutya? Kubanga mwogera nti emmeeza ya Mukama teriimu ka buntu. Era bwe muwaayo enzibe y'amaaso okuba saddaaka. nga si bubi era bwe muwaayo ewenyera n'endwadde nga si bubi kale nno kitonere oyo akutwala anaakusanyukira oba anakkiriza amaaso go bw'ayogera Mukama ow'Eggye kale nno mbeegayiridde musabe ekisa kya Katonda atukwatulwe ekisa ebyo bye bawaayo ku bwammwe waliwo ku mmwe bw'anakkirizaako amaaso ge
agambye kubanga amaze okulaba byonna bye tuzze
mala kyessuula esooka olunyiriri olw'omwenda nti kale nno mbeegayiridde musabe ekisa kya Katonda atukwatulwe ekisa ebyo bye bawaayo ku bwammwe waliwo ku mmwe gw'anakkiriza amaaso ge bw'ayogera Mukama ow'Eggye
ka tugende mu ssuula ey'okubiri olw'obudde
Malaki essuula ey'okubiri olw'ekkumi ffenna tetulina kitaffe omu si Katonda omwe yatutonda
si ye kitaffe
oyo
kitaffe ali ki
omu ali mu ggulu
ye kitaawe w'emyoyo
gyonna
Malaki essuula ey'okubiri olw'ekkumi
Malakai 2:10
tukuusiza kuusiza ki buli muntu muganda we nga twonoona endagaano y'abajjajjaffe
owulidde bulungi
twerimba
ate ffe bennyini lwaki
tuli baluganda ate gw'otuvuddemu
kubanga newankubadde tulina bano
bakitaffeabatuzaala
mu njiribe basooka
okulokoka
nebatubuulira
nebatuzaala
mu njirikubanga mu mubiri era tebabira
bakitaffenaye
bwe tumala okubanga batuzadde mu
njiribayibuli
neegamba nti kati mbayite
baataa
naye mujjeeko ekigambo
kino
ekigambibwa nti kitaffe mu
katonda
twalowooza mbu kyakyukamu nnyo
kitaffe
mu katonda yesu
yebakati
twerimbira limbira
kati
kambuuza
ekibuzo bwe
tutuuka mu ggulu
kati
nga tatanga omwoyo
munnange
tuzze
eno weebale
okundokoa tunayogera
tutya
kati bwe tutuuka mu
ggulukati
ngenze ne musumba
wange
anti mbadde tutuuseyo
omuyitange
kati enooli nga atudde wali awo twogerawo
tutya
tuvula agambe tuli mukwekuusakuusa
kitaffe
ali omu buno obusigadde
byonna byebulio
era yesu aboogeraka nti abamusooka bonna
babbi
bano be babbi abaana ba katonda era abamu babikoze
olw'obutamanyanaye
obutamanya tebukujjisaako
musango
okugjako nga
weenenyeza
kubanga alina
waayogerera nti
ebiro ebyobutamanya
teyabitubaliranaye
alagira abantu bonna we bali
okwenenya
Malaki essuula ey'okubiri olunyiri lwa kumi na lumu yuda akuusizza kuusizza era bakola eky'omuzizo mu isirayiri ne mu yerusaalemi kubanga yuda ayonoonya obutuukirivu bwa katonda bw'ayagala era awasizza omuwala wa katonda omunnaggwanga akola bw'atyo mukama alimuzikiriza oyo azuukuka n'oyo ayitaba okuva mu weema ya yakobo n'oyo awaayo ekiweebwayo eri mukama ow'Eggye era nakino nakyo mukikola mubikka ekyoto kya mukama amaziga n'okukaaba n'okusa ebikoowe
era bwetu bwe tubeera mu kubyoto nga
tusaba
naye ng'ebintu byakyusibwamu abooluganda
kitaffe
ali omu yaali mu ggulu
ye
kitaawe w'emyoyo gyonna era ayogera mu Ezekiyeri 18 n'agamba
bw'ati
nga tugenda okugenda mu kusaba
tutandise
n'olunyi olusooka
Ezekiyeri essuula ya 18 olunyi olusooka ekigambo kya Mukama kyanjigira nate nga kyogera nti mubadde mutya n'okugera ne mugerera olugero luno ensi ya Isirayiri nga mwogera nti bakitaabwe balidde ezabbibu ezinyuunyuutula n'amannyo g'abaana ganyenyeera. Naye nga bwe ndi omulamu, bw'ayogera Mukama Katonda, temuli bana nsonga nate okugera olugero olwo mu Isirayiri. Laba emmeeme zonna zange, emmeeme ya kitaawe n'emmeeme y'omwana bw'etyo yange.
Zani?
Therefore, who?
Ani kazizaala?
Who birthed them?
Ye kitaffe mwennyini.
He is our father himself.
Agamba zonna zange.
He says all the souls are mine.
Teri kumwe yazaala omwoyo.
None of you gave birth to a spirit.
Yes,
praise Jesus.
Ngabwo yatato ya
the one of your father who is older than you. Even you of the younger, it's the same.
It
is the father of all spirits. Hebrews 12:9 says that. Let's read of it.
Beblania esula ya 12 onyirwa mwenda. Tuli Beblania esula ya 12 onyirwa mwenda.
Hebrews 12:9.
Nate twali na bakitaffe ab'omubiri gwaffe. Abatukangavulanga ne tubasangamu ekitiibwa. Tetulisinga nnyo okugonderanga kitaayo w'emyoyo ne tuba abalamu.
Tetulisinga nnyo.
Shan't we be more?
Bwe tugondera kitaayo w'emyoyo.
Obey the father of all spirits.
Ani omulala akizaala?
Who else gives birth to them?
Abooluganda.
Brethren.
Kiki kye tuwogera ku mimwa gyaffe?
What are we speaking upon our lips?
Butali obutuukirivu obujjudde.
Is it not full of unrighteousness?
Anti butumala gwe buli kiseera lwonse osinganye.
For you anytime you find me,
speak your father.
Speak your father.
Anti omanyi n'okombuza.
You even greet me.
Mbozi speak your father wey ani.
Maybe who is your speak your father?
Njogerani.
I speak who? You expect who?
Mulimu n'abatuyite
eka. They will call us home.
Mukomewe eka.
Come back home.
Ne bakola service.
And they make a service.
Namba.
A full service.
Homecoming.
And they call them homecoming. We know our home is in heaven. Philippians 3, when he speaks with us, verse 20, he says our home is within heaven. For even the Father is up there. Don't bring us here in the village down here. In the village of this world. And we even have a Jerusalem city of heaven, which our Father built for us.
Mutuje kukunganira
at that synagogue,
kuchachiye
at that church,
wewafe.
That is our home.
Naye obwongo bwaffe buli
kejamani have a big problem.
Basi mane mitwe
they even blasphemed
your spiritual father.
Who is your spiritual father? Who is our warm warrior?
Who you
want
bani?
Me to speak who?
Buli omwali n'owuwe.
Everyone has his own. Our father is not the one, he's one.
Takugamienze miyojo najangi sitayo wacho.
Who was saying all spirits are his? Is his father?
Tugambe tutya.
We say who?
Yes, he was.
Praise Jesus.
Kali norwensonge
yabo. Because of that, brethren.
Soketwe nenyo lwe bigambo byatyauli.
The first repent of the world is first heart so far.
Na kulesa ntuja kwatuongera okubikulira.
Sunday
tusobeza kitafu.
We shall review, get revealed more how we've sinned unto the father.
Wanga petu ya ano kuzalibwa.
For we yearn to be born of him.
Yes, he was.
Praise Jesus.
So we
may overcome this world. The Bible says whatever is born of God, it overcomes the world. It overcomes sin. And the Father will be pleased to send his Spirit and will come to lead us as his children. The reason why we cry to the Holy Spirit today, we rejected the Father within heaven. Romans 8:14 says they were led by God is spirit. They are the children of God. Now we cannot be having other fathers of us and descend within us his spirit. That's why church will remain dry.
But
we ask the spirit not to see him. How can he send the spirit within us when he have other fathers?
Now
let them also give them their spirit to work within us.
Yes,
praise Jesus. For the one led by God is the child of God. Now I don't know.
This one,
claiming to be your spiritual father, did he give you another spirit to lead you? And it's his. There are things and words without understanding at all. And they bring darkness in the council.
Yes,
praise Jesus.
Now
that Father of all spirits is our Father in heaven.
And
all these ones who preach the gospel to us, call them the Father who begotten us within the gospel. Praise Jesus. They who got born again before us.
But
the word spiritual father remove it from them.
We are
not going to give them the honor of our father. For all of us are his offsprings. Praise Jesus. Now we thank God who's revealed this word to us. We first understood that some of what cleanses his name, that because he knows what we need, but because Jesus, when he gave them to us and we used them wrongly, we told him that it's your case to answer, Lord. And he changed, he said, we're going to eat out of our sweat. That's even how our prayer, the prayer God would have been bringing just for us. And the entire world thinks that perhaps God created people could never take care of.
Oh,
he's made himself a boss that we ask from him. But friend, it came from using them wrongly. And we want to repent towards him. And we tell him, Lord,
as
we sinned on this issue, you have not failed to give us what we need. But we want this day, as you restore sanity and understanding within us, that you may not leave us young as you know what we need. And in the other way, we come back to be your offspring. For you are the father of all spirits. And we
yearn
for your Holy Spirit to lead us. Forgive us of all we claim to be our spiritual fathers. Yet you are our Father in heaven.
If you
have to get back where you are. Forgive us, for we don't know how we would have stood before your presence. Even the Lord Jesus says, when you reject me,
me
too are not introduced before the Father. Now, how will he have introduced us if you had other fathers? There would have been a battle when children have two fathers of theirs.
Yes.
Praise Jesus. Now rise on your feet. Take this good moment to tell him those words in the name of the Lord Jesus, as we led by the Holy Spirit.
Tukudize ekitiibwa n'ettendo entandikwa era enkomerero y'ebintu byonna Ssebukaba Kabaka atudde waggulu eggulu lyonna. Laba Yobu essula ya 28 n'olwabiri paka 29 okwogerako nti osinzira waggulu eggulu lyonna n'otunuulira mu ggulu lyonna ne ku nsi. Era Ssebukaba Kabaka Zabbuli eya 149 eyogera ku ggwe Kitaffe omwesigwa. Weewaawo newankubadde ng'oli mukulu tonyomye muntu n'omu, kubanga osse ekitiibwa kyo okulaba abaana b'abantu. Weebale Kitaffe omuyise ebintu byonna. Oli mukozi okuva ku lubereberye eyatukulaningira ebirungi ebyereere, kubanga Ssebo Katonda ffe omwesigwa wayogera mu lubereberye essuula esooka onyolwabirimuomukaaga wayogera nti kuli omuntu tufaananyi kyaffe ne mu ngeri yaffe afuge ebintu byonna mukama. Naye raba tetukoze nga bwe kitugwanidde, kubanga era walaba nga tetukwanidde kubeera ffekka olubereberye essuula eyesu eyokubiri olw'ekumi n'omunaana n'oyogera nti si kirungi omuntu okubeera yekka n'amukolera omubeezi amugwanira. Wakola ebintu bingi n'owetwebera ne tusanyuka, naye newolaba era nga essanyu lyaffe terijjudde era terituukiridde nga mukama ffe bwe yayogera yajja essanyu lyaffe lituukiire era bwe tusaba tuweebwe bituuke essanyu lyaffe lituukiire. N'olyoka otonda omubeezi Ssebo, tetusiima nnyo era ne tusanyuka. Naye mu lubereberye essuula ey'okusatu mukama twakola ensobi era twakusobya Ssebo Kabaka ba Kabaka, tuwulidde ng'omanyi bye twetaaga era ng'ogamba nti kubanga omanyi bye twetaaga Ssebo Kabaka ba Kabaka nga tunaba kubisaba. Naye olw'obutabituwa ensobi yali mu lubereberye essuula ey'okusatu, kubanga omukyala bwe yagenda okulabika ng'akemebwa Sitaani era wajja okutubuuza wakugamba nti omukyala gwe watuwa, era n'ono omukyala yaddamu ng'ayogera nti ddala omusota gwe watonda, twakuddiza emisango, wakola pulaani ennungi gye tuli, watugabirira naye ffe ne tukoze obubi. Ddala wali watonda omuntu wamukolera olusuku lwe yalitalowoozaako era n'omuteekamu nga mujjudde ebirungi ebyereere. Ayi Kabaka ba Kabaka, twakusobya nnyo nnyini bwe twalowooza mu nsi yonna nti gwe weefudde mukungu era otudde eyo tukusabirize, naye singa bwe kyali mukama wabula kyali mukusobya kwaffe okuva ku lubereberye, kubanga walinga omanyi bye twetaaga era wabituwanga, watuwanga nga tetusabye, watuwanga Ssebo Kabaka ba Kabaka. Ayi Katonda ffe omwesigwa, wabeera kulaana gye tuli ennaku zonna kubanga twasobya mu lubereberye essuula ey'okusatu. Weewaawo Katonda ffe omwesigwa, wagamba nti kati omuntu kaalye muntu yoze era kanywe muntu yoze mukama, n'omukyala akwegombako kubeera eri omusajja n'eri
okuzala kwa mburumi wewao tu hata andiko kuwanga nina nukusaba ni wangu wa dengu manjiwe tuwetaka umudu wa sumuro kubane ndu yoza isa mkama aliokafune netu kusaba leerosi mkatunda afu na uwaleta mkama afu yesu na tuwebu yeza matayo kumi tu kusaba tuwebu buwa elanga buwagama timuwele tabu wana mwebu buwa tu kusaba otusonywe mkutali mkukiri buwa soka mkusabi ya kona kutuwa kusabi ya kutafu olikatona pulani ngeni singo buruji elo yokerango wagama oine vilo oze biruji okuwe biruji enkomeru ya fu okusingi entandikwa na ye vilo oze minome nafetu abiziza elafetu biziza sebo kabakabakabaka kutuma roo kula vika katona afu natuku nenya mwebe biyotu wate biruji atenga fetu viko sezobu bi sebo kabakabakabaka laba ni murumere vile kumiremu wakuma hosi sebo kabakabakabaka woyoke ranti mungutu amariji dokora tawo kutekitu nautu sendi mizafu mkama nautu wenda ngotu zizo kruzi kiliza kufanga singa tuwa jamoma soko nautali butukiri vubafu wanu zikiliza tuku sabotu sonyue tuku sabotu sasile oyogete mataya sule yo mkaga onyo wasatu paku wasatu moru oyoke ranti sebo katonda afu oyamba sensulozo nana ibu kanevi jonji noga matanizo kutuwa ambazo kusinga u wewao mkama oyinza na ye edao woku wanga mkama wabituwa buwi tubiko sabu bi adutetete mkama ngeri ya kuko samga woyoke na mkama sensule yo kuna tuku sabotu sasile edo tusonyo kaba 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 labu oyogete mkama afu mwesi kwa oyoke rango ogamba sebo katonda afu mrama ogamba anti dala manjile mwetaka elangizo kuba ambaza mwaka baba wanga wabi wamanda nebabi nonyeno neni nebabi kawiria nebabi kawanawe nebabaroka nebabi nyaka nebaba mungeri zonga noga malena mwemanyinga mbietaga na yungu sulo kama nonyo waka waka nobu dokeri ebi sikatebi wongereko tuku sabotu sasri tuku sabotu sonyiwe nitrafo mwiza ebi tuyona okuwa kurubelebe tewayaka tuyayane okuwa kurubelebe tewayaka tuwamande tewayaka tukende tunonyeka mama wanga na yungu katu kusobeza elafe tukosia utalibu tukiri vimasogo tuku sabotu sonyiwe kuruno otuigirize kutunakosa otuigirize kutunatambula otuigirize kutuwande viga viyamagere tubikozi oburuji ayo katuna kumwesi kwa na mwoyogete ugera mumbusa mwoyogera mkufa esule yoku nango ugama tibwebata aurile etobozi vya chambi ya kamone na akasoka kare vana aurile etobozi elia chamba gere chokubi mkama kuruno wabotu wa otuwele kaya vidagiro otuwele katobozi vyo tutegerewa tunakosa tulemo kusobia mkama olemo kuruanga yoku tuwa kumange chani bachiga amba kitoru ndeyo soto yangu ye oliwa katuwa jisere kutufu mkama wawo na fetu tabate mkusele kutufu fetu katuwa bate mkosho kutufu tuku munana ngo mazoku webi kwebi mkama netu mikosho ubi tuku sabotu sonyo mjitafu mwisele kutuyota kusizira mkululio kusizira yokuraba babana baba antu natuja ntuku sabotu mkama okirizo kutuza ala nera kumanga mkama fagama kutumwega ana netusoba ya kumanga atuanzu na joli neulo atusara kukiriza mkama fwa yesu nidara yenyafe ya mkama fwa atusara mumoyo joli elango watulandule riku wajitafu ya tukupilanga avamo nshimono mandaye sule yapi mwesa lukoro mwena kumubangarishi na mwana kushi mkama netuwe panka elandu kore vitu bingi netufuna bajitafu abaya okuma madini akasoka elandu mwuna kwa zeno metuwaja mkama netufuna bajitafu abatu zara ngemi uyu na ye mkama olimu nyivu tosanyusa kuruwa songeyo mwetukwe ganye mwesimono mkama tusabotu sasiri elandu sabotu soniwe kumanga yefu jitafu netuina yo katonda mulara elandu tuwakaro umoyo mulara wabula tuwakaro umoyo avajo uyu ayitafu mwese bitu yona kuri wanunga tukwe nenye zase kabakabakabaka otubuziza mumaraki esule soko nyuro mkaga mtidano mutu umara samu chitawe chiva no mutu mkama awe no tukama we manga chitamwe eloyo kende mara kesule yoku hili onyore kumi ngogama mungu kufunga agama tetuina jitafu yomu na ye mutonjo yoyo elaye kwari mkuru elinyari kwari doko kukuziwa oro kusubi okunyo katuza kulipalamu tuku sabotu sasiri kubange elinyari liwa uo mwana uo jimokama afu yesu elatu kwebaza timurinyari uo mutubade tukorela binamyo nevita sani tu netu sabotu sonyiwe tu sabotu sonyiwe jitafu uwesi kwa kubanga kwesi na uwe meojo na oyokete mweze keri kumina munana noga mate meme ya tata yange na yo mwana yange mukama yekwena njini meme zafu yekwena njini meo zafu teri atu teri atu yo yoji no mukama kaluwa jitafu abomu bidi abobaza alo umu bidi mukama kubanga luwaisa mkutu na yomo yokuwa vila tala mkulu elamu tamisa wa kisoka suna yo mkaga oga mate onyuro musamu tala kwa tatuli tayona kwa jamu usi tuwa na jina chimu eh tuli tayona echimu mukama kubanga kwa vajori mukama wewawa yoke na mjeremia esule soko nyuro kuna norokuta rokusa norokuna norokuta kwa yoke rati nakumanya natuna wa kwa mkulu wa mama u elamu nakuro ndo kubela nakuwe jitaku watumanya elamu wa meranga jori mukama etunaba kuletebwa ku nsiko tukusaba otusaasire kubanga Ebulaniya 12 onyola omwenda agambye nti ddala kwesitawo emyoyo gyonna taata taata tukwegayiridde amwe omuntu kuvu ng'ali mufe mumasekati gaffe tukusaba okkiriza okutuzaala omusindika mumasekati gaffe abeere mufe kubanga bakulemberamu omwoyo wa katonda be baana ba katonda balumbe sura 8:14 bwe tugambye tukusaba okkiriza okutuzaala tukusaba okkirize era mukama waffe yesu n'omwoyo omutukuvu tusaba mutwegayirewo eri kitaffe akkiriza okutuzaala leero tukomawo ng'ezzadde lye mukama tukomawo ng'ezzadde lye kalisa yafunule jobkod n'okutula mu nsi yonna abantu bo bonna abakumanyi era bakuyayaanira ssebo abadde babuzibwa olw'obulimba n'obukuusa bw'ensi eno olw'okunyola ebyawandiikibwa okutoolamu n'okwongeramu mukama otusaasire tukomawo gy'oli ng'ezzadde lyo otukkirize kabaka ba kabaka tukomawo gy'oli ayi omwoyo mutukuvu tusaba otukulemberemu otutwale eri kitaffe kubangala bajjebo kyawandiikibwa mbalumu essula y'omunaana onyola bimu omukaaga paka olwabimu omunaana tetumanyi kusaba nga bakitukwanidde naye omwoyo mutukuvu otubeere obunafu waffe kubanga otusabirawo eri kitaffe ng'akatonda bw'ayagala tusaba omwoyo mutukuvu okkirize okutukulemberamu era laba balumu essula y'omunaana onyola 34 ddala omwoyo mukama waffe yesu oli mukono gwa kitaffe otwegayirawo kulule tusaba okkirize otwanjuleyo ng'abaana kubanga watugamba ku mulundi guli kiddala bwe tunaakwegaana labuga ng'otwegala mu maaso ga kitaffe naye olwaleero tusalawo okukkiriza kitaffe ow'emyoyo gyonna tusalawo okweyanjula gyali mukama twanjulayo ekkanisa ye uganda twanjulayo ekkanisa mu afrika yonna twanjulayo ekkanisa mu amerika twanjulayo ekkanisa mu asia twanjulayo ekkanisa sebo mu australia twanjulayo ekkanisa mu europe ayi katonda afe omwesigwe tujanjula ayi katonda afe omwesigwe nga tusaba fenna mu nsi yonna otusaasire kubanga yegwe kitaffe otukkirize ddemu wenjanjule gye tuli oddemu otwebikulire mu nsi yonna tutegeere nga gwe kitaffe mukama era kyawandiikibwa nti tubeera tubeera tulisadde lyo biko abatume 17 onyola 19 paka olw25 nti ddala kankano katonda oyo gwe tugamba ti yezzaddi ye kitaffe era tuli zadde lye ddala tuyinza tutya okufaananya feeza ne zaabu obanga toyinza fanana feeza ne zaabu oyinza ofaanana n'abantu obuntu abali bwetuti mukama mu mubiri ogufa mu mubiri oguzikirira weewaawo nedda mukama bano bonna batudde mu ntebe y'omukama kakabona bonna mukama twenenya tusaasire tusonyiwe kitaffe omwo omutukuvu gw'osiina tusiinire atusaasire kubanga obeera mukono gw'aba nti kitaffe kitaffe omuyiseo ebintu byonna kitaffe omwesigwa tukusaba otusaasire tukusaba otusonyiwe kubanga omwoyo asinda kaakano mu bulamu waffe n'agamba gwe kitaffe totulekawo mukama laba mu zabuli ya 5:1 onyo 12 mukama waffe asaba nga agamba nga ndi mukama ka dawudi ndi totugoba w'oli so totugjako omwoyo w'omutukuvu tukusaba olemu otugoba w'oli mukama olemu otugjako omwoyo w'omutukuvu mukama waffe nga ndi mukama ka dawudi mu zabuli ya 5:1 onyo 12 asaba nga agamba mukama totugoba w'oli so totugjako omwoyo w'omutukuvu tukwegayiridde kabaka ba kabaka tukwegayiridde omutonzi waffe totugoba w'oli sebo kubanga laba mu malaki esula ensu y'okubiri onyola 10 agambe tetulina kitaffe y'omu era ye mutonzi waffe tukomyewo mu maaso go tukomyewo mu kubeerawo ku mukama ekkanisa mu uganda ekkanisa mu afrika ekkanisa mu amerika ekkanisa mu europe ekkanisa sebo mu asia ekkanisa mu australia tweyanjula gy'oli mukama batusaba otusaasire obutali butuukirivu wonna okusubya kwonna kwe tukoze okkiriza okomyewo ekitiibwa ky'omukama wayogera mu isaya 4:8 n'ogamba nti ekitiibwa kyo tolikiwa mulala naffe tukusaba otusaasire kuba leero tukomyawo ekitiibwa kyo gy'oli twala ekitiibwa ky'omukama twala ekitiibwa kyo katonda waffe gyegwe kitaffe gyegwe kitaawo emyoyo gyonna mukama egy'ensolo egy'ebiwuka egy'ebinyonyi egy'abantu egy'abamalayika emunyeenye omwezi enjuba gyonna zadde lyo mukama tukusaba okkirize naffe otuzaale tukusaba okkirize tweyanjula mu maaso go nga tuyita mu ofiisi y'omwoyo mutukuvu nga tuyita mu ofiisi ya mukama waffe yesu nga batukulembeddemu okutusabira gy'oli okutwanjula gy'oli tweyanjula mukama tweyanjula watugamba akonkona kugululwawo mukama tusaba otugulirewo ku namulondere tujje era nga tuyita mu kkuba eddamu mukama waffe yesu lyatusalirawo lyatutemerawo mbebulaniya 10 ng'ayogera nti kankano musobola okuyita mu kkuba eddamu okujja eri katonda okusinkana kitammwe tuyita mu kkuba eddamu lyerinnya erya yesu kubanga ayogera mu yokaana ensula 14 olunya olw'omukaaga ng'ayogera nti nze kuba obulamu amazima nze kuba obulamu n'amazima mukama waffe watugamba teryayinza kujja eri kitaffe okugjako ng'ayitamu ggwe tuyitamu ggwe omwamutukuvu nga tukulembeddemu mu linnya erya yesu kitaffe tuze gy'oli tuze gy'oli kitaffe tweyanjula mukama tusaba otugulirewo katonda waffe tusaba okkiriza amannya gaffe tusaba okkiriza tukirize ebikolwa byaffe mukama olwaleero tukwenenyeza nga tusaba okkirize tubeereza ddiryo mukama jangu otulwaniire jangu otununule mukama gwe wayegala ennyo n'otwagala n'osindika n'omwana wo gwe watwagala ennyo n'otuma omwoyo gwo gubeere nga mufe otukulemberamu leka omuntu guva atukulemberemu ngaeza ddiryo kitaffe tukwenenyeza mukama wabakama tukwenenyeza kabaka bakabaka mulinnya erya mukama waffe yesu nga tukusaba otusaasire tuli wano tusinda nga tukaba ku lw'ekkanisa yo mu nsi yonna mukama yeko kitaffe yeko kitaffe yeko kitaffe kubanga obutonde bwonna bukumanyi nga gwe kitaawo emyoyo gyonna tukwegayirire kitaffe omwesigwa gw'osinzira mu ggulu osa amatu g'otuwulire ayi kabaka bakabaka okukwatibwa ensonyi kwe kwaffe bwe twateekawo ebifaananyi byaba kitaffe so nga naawe gy'oli mukulu tukusaba olwaleero okkirize okusaba kwaffe era okkirize okutuzaala weebale mukama wabakama weebale katonda waffe omwesigwa gwatukulembedde weebale atusonyiye olwaleero mukama watugamba mubaluwa yokaana esooka nyula omunaana n'okupaka olw'ekkumi tibwe mukkiriza nti mulina ekibi ze ndi mwetegefu okubasonyiwa ne bwe mwetwala nti temulina kibi munfuula omulimba kitaffe olwali tetukufudde mulimba oyogedde ng'ogambako kitaawo emyoyo gyonna tuyinza tutya okwegaana mukama tunaabeerawo tutyasebuka bakabakabaka tuyinza tutya okubeerawo nga ku bujjuvu bw'omwana wo kwe twaweebwa ate n'omwana wo nga yagibwa kuggwe mukama okulabisibwakoffe kuli luddawa nga toliiwo twandibadde waffe ng'emyoyo mukama twandirabise tutya nga toliiwo mukama twandibonese tutya gy'oli era obulamu bwali muggwe mukama bwe bulamu bw'ekigambo kyo bwe watuwaako mukama naffe tulabisibwe tusaba otusaasire era otusonyiwe kubanga tulizaddiryo katonda waffe omwesigwa tulizaddiryo mukama wabakama tukusaba okkiriza okubeerawo kwaffe tukulema okutuzikiriza kubanga abakwegaana mukama tebalina bulamu weebale kubanga bwatugamba bwe munisaba ne mukkiriza nti muwereddwa era mwebasenga tukugulumisa kitaffe omwiza ebintu byonna mu linnya erya mukama waffe era ku bw'omwoyo omutukuvu atukulembeddemu weebale kitaffe omwesigwa weebale omwana akkiriza erinnya lwe ne tuyitamu okusaba weebale omwo omutukuvu atukulembeddemu amiina.